awe liti mtumbaya mse washio asmati
kaini oya halo
nilianza toka kitambo haikuwa laisi kufuka ngambo ila mimi nilipambana iwe usiku au mchana kikubwa sikukata tamaa na wala sikurudi nyuma shukrani kwa wangu mama wazazi wangu nawapenda sana hakuna anayejua maumivu yao zaidi ya kuwe mama mama ulipita nyingi shida nilikona huruma ukakubali dharau na masimango masimango One love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani Two love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani One love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani Two love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love you mama mama nakupenda sana I love you father nakupenda sana sana I love you mama mama nakupenda sana sana yo 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 ayo yo 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 shilingi yangu ya bahati sijui hey, hey. Mungu baba ndo anayejua Ridiki mafungu saba na imani yangu itafikia Madhari mini ombedua Mambo yangu mikufanikiwa Kwenye kutafuta kuna mengi sana Vitina zao naziona Hata baba lipambana ila nilishe mwana Oh mwana Respect
mama yangu Mama yangu
Respect
father yangu Father,
respect
mama yangu mama yangu
respect
father yangu father
I love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani to love baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love mama yangu kipenzi wendo ulonileta duniani Baba yangu kipenzi ulonipambania mimi maishani I love you
mama mama
nakupenda
sana sana
I love you
father father
nakupenda
sana sana
I love you
mama mama
nakupenda
sana sana
Where Apiga kelele kwa mama yake Apiga makofi kwa baba yake Akaingia kati na mama yake Akacheza naye na baba yake Yule pale anamtusi mama Ana akili kweli Na ndoa yake ya mkeka ndo inayompa jeuri Anamtusi baba Ana akili kweli Vichenti vyake vidogo ndo vinavyompa jeuri Apiga kelele kwa mama yake Apiga makofi kwa baba yake Akaingia kati na mama yake Akacheza naye na baba yake Vanilla cheuse unywele lasta I love you mama I love you father Naupenda sana respect We mwanangu KD oh yeah. Enikiwa na teacher lidi masi mtu mbaya Wanangu Afrika nigga music We blow the shadow Wanangu wa desire music Respect Mother
Teacher